Top shelf. Immaterially top shelf. Top shelf. Ukiona sisi kiki wananihofia, ndiyo maana njia hizi zishi doria. Ujinga haufichwi na wigi ya makofia, na ukombozi ni kijiji cha utopia. Regime ya michongo kama sisi, emni wape hizi nondondo mkasizi sifanyi mitoko. Bado niko soko na machizi, nilificha bukso kati mnaficha mkongo na ziki. Design nimechoka cousins, niko busy sina time ya kongoja sessions. Wasanii wako softy sana, wanakoroga kawa Kongo bozi ana ha. Hapa wacheza wa mamachi no, sieleweki mara wave mara particle. Tuki msani sijui atachange hata kidogo we. Kana pesa yako funige heshima yangu bro, niko mbali na so called social life. Siishi mbapa vyombo ni vingi, nasafishe makolokolo ya chini kisha na colonize. Indo tofauta simple na easy so apologize.
Naishi na wajisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadith pia. Natumia sana kuoneshe siya zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Yeah.
Tunazama shop naposinzia, hii security top has a bit njia. Prof ni na lugha dope zaida Shakespeare. Hii ni photo even clock never click here.
Nipo mbali na subiri ambulance kufika,
mwite doctor my style is sick.
I'm out here snatching souls like ninja.
Don't call your own type of shit. Tuko resi bro, that's why we die fast. Thinking of the next shows and go uni bypass. Tuna date my good honey, my fine ass. I won't be vocha my dude flying with high class. High school kid dive na dive. Tycoon up high wanna fight too. Unapo try wanna pay wa chai dry. Talking in shy cause my hap styles type 2. Man, I know how to spell home T.O.P. Nini broken pieces mbela P.O.P. Nini hawa kings mbela G.O.D. Logo kubwa kama 26, I'm a B.O.B. Nataja jina wezi kuhandle issue. Hizi nguma wa dance wa kina Angel Nyigu. Kaulize kempu ya Dalfu kijito nyama. Nina katalogi tatu nzito sana.
Naishi na wajisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadith pia. Natumia sana kuoneshe siya zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Top shelf. Top shelf.